Tuna hustle, muta anijua kali every day. Vijana tuna struggle, hey, yeah, yeah. Muta anijua kali every day. Vijana tuna struggle, tuna hustle, muta anijua kali every day. Vijana tuna struggle, hey, yeah, yeah. Muta anijua kali every day. Vijana tuna struggle. Ni wenge wamesoma, jijini wamejaa, vitu vyao wameweka kazi kupata ni shida. Koinange imejaza, dada zetu wajiuza, wambukizwa na virusi kwa sababu tu ya pesa. Bidhaa zimepanda, wananchi wanalia, walio bungeni wanajali shida zao. Wananchi tawaomba this time, ndugu tukana miaka tano zikiisha, wanataka tena kura. Ndugu zetu wanakazi wamejingiza kwenye wizi, kila siku ya wiki ni risasi vichwani na pingu mikononi. Maisha yamepanda, wananchi wanalia, sone bibi wana fanya biwa magambo inapolia. Jua kuna jambo nipo naja kwenye fani mi simpo kama jipo. Tusipo siji katha tutakuja angamia jo ha. Tutazidi angamia umasikini umekitiri, we kuliko utajiri. Ni vipi tutafanya hivi sasa ni kusaka. Ndugu yangu dada yangu wajika dhusife moyo. Ipo siku nawe utakuja fanikiwa. Tuna hustle, muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, hey, 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 hey. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, tuna hustle. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, hey, hey, hey. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle. We better come together and solve this matter. Wana inji tumechoka na kudanganywa. Na miaka tano zikiisha wanataka tena kura. Hawatujali si ujana twateseka. Wakati umefika lazima tugutuke. Uamuzi wa busara akilini tuchatia. Hatutope tena mbao, yeah. Hatutope tena mbao, yes. Nilizali wa mdogo nikabebo kwa mgongo. Nikacheza kwa udongo kisha nikapata bongo. Majukumu ya nyandama na siwezi kuyabako. Wakati ushafika sasa wakutoa jasho. Mwana umekamili acha mali ya babako. Acha mali yake bana zidi tukuhaso. Maisha ya changanya sana kavile karata. Majukumu ya nyandama bana kila usiku kucha. Na kani kijuliza lini muziku tanilipa. Kwangu mina imba ili niweze pata hela. Unapopata mali bana usijifanya fisiwe. Panga familia nyumbani pia wazazi. Tuna hustle, muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, hey, 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 hey. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, tuna hustle. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, hey, 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 hey. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle. Mapato yetu ni madogo na uchumi umepanda. Ni vipi tutafanya hivi sasa ni kusaka. Watoto wanadai, njaa inawauma. Na kwetu manyumbani shida tupu zimejaa. Madeni tumekopa kwenye masoko yamejaa. Wananchi tunalia, uchumi umepanda. Madeni tumekopa kwenye maduka yamejaa. Wananchi tunasema, maisha yamepanda. Kura tutawapa, ndio tutawapa. Ahadi zetu zote tuataka watekeleze. Wananchi tumechoka na kudanganywa. Na miaka tano zikiisha wanataka tena kura. Sote tu wa Kenya tufanye kwa pamoja. Hatujali ni kabila gani, kura tutawapa. Na kwenye uchaguzi hatutaki ubaguzi. Tutaka kiongozi yule atakaye tujali. Vijana msikubali kutumiwa na wanasiasa. Mwaka 2007 damu tulimwaga sana. Raundi hii si mchezo, vijana tujichunge. Raundi hii si mchezo, wananchi mujichunge. Tuna hustle, muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, hey, yeah, yeah. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, tuna hustle. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle, yeah, yeah, yeah. Muta anijua kali everyday. Vijana tuna struggle. Yo, 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 yo. Double K, Manto Kali, this is a break up to Big up, Jacqueline sister. Yo, what a wonderful.